nene Sheri nalinga kayo baby
Every day,
say on my life, I will die for you.
Nikki mumi see every time.
She call me.
Na Nikki taka anything.
She give me.
Katoto kasha kunijua, katani uwa. Nikki jivicha kakoka na nivichu.